twise twicare hafi ya radio dukurikire mwarimu wacu.
Bana shuti zanjye, muraho neza, muri kumwe na mwarimu wanyu Mukakinyana Pauline. Muribuka ko ubushize twize iminsi y'ingenzi ishingiye ku myemerere. Ndizera kubu musigaye mukunda gusenga. Uyu munsi nabategura indirimbo nziza cyane yo gushimira Imana yitwa Imana yampaye amaso. Ndabanza nyiririmbe genyine, turaza kuririmbira hamwe, hanyuma ndaza kwaho umwanya namwe muririmbe mwenyine. Nimutega amatwi rero mwumve uko ndirimba indirimbo yacu. Imana yampaye amaso n'amatwi yo kumva ijambo n'umunwa wo kuyisingiza kandi yampaye ibiganza n'umutima wo kuyishima nzayishima iteka ryose amina. Nzayishima iteka ryose amina. Bana shuti zanjye, iyi ndirimbo yabashimishije? Mu gihe tuyiririmba rero muragenda mufata ku gice cy'umubiri Imana yaduhaye, hanyuma nitugeraho tuvuga ngo nzayishima iteka ryose amina, turakoma mu mashyi cyane tuyishimira. Murabinyemereye? Shuti zanjye, mwumvise uko nayiririmbye? Tugiye gufatanya turirimbire hamwe indirimbo yacu. Reka tukaririmbane kose dufatanyije. Ndabara rimwe, kabiri, gatatu, duhite dutangira kuririmba. Muriteguye? Rimwe, kabiri, gatatu, twagiye. Imana yampaye amaso n'amatwi yo kumva ijambo n'umunwa wo kuyisingiza kandi yampaye ibiganza n'umutima wo kuyishima nzayishima iteka ryose amina nzayishima iteka ryose amina. Murakoze cyane, mwaririmbye neza pe. Noneho nimutega amatwi, ngiye kubabaza ibibazo numve ko mwakurikiye neza indirimbo yacu. Indirimbo yacu yitwa ngo iki? Murakoze cyane. None se mu ndirimbo yacu batubwiye ko ari ibihe bice by'umubiri Imana yaduhaye? Musubije neza cyane. Nshuti zanjye, mu ndirimbo yacu batubwiye ko yaduhaye umutima wo gukora iki? Mubisobanuye neza cyane. None se tuzajya tuyishimira kangahe? Murakoze cyane, mwabaye abana beza pe. Mbere yuko dusoza isomo ryacu rero, reka mbasigire umukoro. Muze kuririmbira aho mubana indirimbo twize ariyo Imana yampaye amaso. Mwitwaye neza rero, ngaho ni mwihamashi menshi.